That's cool on the beat.
Yeah. And the team. Team HNF. And we are the legendary team. Yeah, manager Van Diesel. Yeah. And the UCP. 16 FB. Once upon a time, cause a guy called that the UCP popular name was known by at THC. He's a bagay, there's on gala boko make and gani gani yama drugs, there's any so kako weka. Stays on gala no pity, sapoma pine kansi, mwana mayad, dana to Singapore in. Kauza vanza ke chichi ni mufiki rapo, before it's too late, better ni muusi lepo. Kananja mangira grafika no ni kwa tira, ni kayanga ni kumenso kambano rida. Kana news ya chichi umaziva ni kukonda, no wonder they don't na kwanisa no kukonka. Ni nakafunza all the boys, okay why? Kanani yanga chichika chusia mumai ni na vantu bezo one wana gangi wa biriva. Nina fumera ine vinaso wako chia
Kastroliwi mataa exist. Kari wa kukombo ni na kero ya kumayati. Kani cheza ati situ ilipati. Ati ine na kefe pakash kwa timu lavu. Yeah, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu. Yeah, chichimo lavu. Yewe, ye, na vantu mateva makangi wa biriva. Akakakero mwene kana nchinzira. Kani uza tie hili kama nirotia. No wanda lero kakwa nisa tena koniko onka mulavu. Ye, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu. Ye, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu.
Few days she take me to party. She told me, chichi, can you please stop taking drugs? Chichi, do you know you are the one that I dream? Come on, chichi, just join me for the dinner tonight. Can you please stay at my place tonight? I'm late to give you what you want. Baby you are mine, let me tell you my past. Let me introduce to my mom and my daddy. Nekumvera sonze vele nza kusunga petia. I can't lie, niza kukonda forever. Olo kumtima uzanga lako weka. Niza kupasa lafu susa pemba na kupempa. Lafu yeka nipasa sunga itzae kompea. Si lafu munga tell olo truth olo dear. Akakamba lafu na kumanda tisa pitiriza. Na pari manja chiman kango pirika.
Kastroliwi mataa exist. Kare wa kukomboni na kero ya kumayati. Kani cheza ati situ ilipati. Ati ine na kefe pakash kwa timu lavu. Yeah, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu. Yeah, chichimo lavu. Yewe, yeah. Na vantu mateva makangi wa biriva. Akakakero mwene kana nchinzira. Kani uza tie hili kama nirotia. No wanda lero kakwa nisa tena koniko onka mulavu. Yeah, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu. Yeah, chichimo lavu. Iwe, chichimo lavu.
That's cool on the beat.